kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay horyaalka dalkaas ingiriis oo kooxaha manchester city iyo everton ay ku wada ballansanaayeen horyaalka waddankaasi ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid si weyn loo wada sugayay ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan waxaana ay ku dhammaatay dadqadii loogu talagalay gool iyo gool ciyaaryahan wayne rooney oo kooxdiisii hore everton dib ugu laabtay ayaa mar kale u suuragashay in kooxdiisaniya cusub ee everton uu gool u dhaliyo isagoo gool ka dhaliya naadiga manchester city daqiiqadii 5-30aad hayeeshee raxiim sterling ayaa daqiiqadii 28aad goolka barbaraha u keenay naadiga manchester city eryan walker ayaa daqiiqadii 44aad ka qaatay calaamada guduudan iyadoo sidoo kalena labada naadiba ay kala qaybsadeen dhibcihii oo gool iyo gool ayeen ku kala bixin dhinaca kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno warar ku saabsan gosgoska ciyaaraha ee kooxaha ayo ciyaartooda sida loo kala doonayo naadiga b s g waxay aada ugu dhowdahay inay lasoo saxiixto oo qaab ama ahaan ay kula soo wareegto weliba ciyaaryahanka naadiga monaco ee kalyan imbabe oo sidiisan jira barcelonana waxa ay aqbashay in liverpool aysan iibin doonin ciyaaryahanka kubadsameeyaha ee philip coutinho oo 20 jira wargeyska the mirror ayaa qoray barcelona waxay sidoo kale aaminsan tahay oo ay rajo weyn ka qabtaa in ciyaaryahanka lionel messi 30 jira iyo sidoo kale adrian iniesta oo 33 jira ay labadooduba aysan ka tegi doonin naadiga oo ay saxiixi doonaan qandaraasyo cusub weeraryahanka waddanka spain diego costa 28 jira ayaa waxaa lagu amray oo ay ku amartay kooxda atletico madrid in uu nabad la sameeyo naadiga chesco inta aysan naadigaasi niyadda gashanin inay lasoo wareegto ciyaaryahankaasi oo 25 milyan lagu raadinayo manchester city ayaa waxay qarka u saaran tahay in ay ka quusato saxiixa ciyaaryahanka west brom u dheela ee johnny evans kaasoo 29 jira tottenham hotspur waxa ay isku diyaarinaysaa in 20 milyan ay ku raadiso ciyaaryahanka dhaawaca ee naadiga everton ee rose barkley oo 23 jira balse waxa ay dagaal xoogan kala kulmi doontaa naadiga chelsea oo sidoo kale raadinaysa ciyaaryahankaasi naadiga real madrid waxa ay ka qaadan doontaa raacsan calaamadii labaad ee hurudka ahayd ee la siiyey ciyaaryahan sergio ramos kulankii ugu horreeyey ee horyaalka dalka spain ee dhowaantan naadiga real madrid ee la dheeshay deportivo la corunya oo 3 gool waxbana naadiga real madrid ay ku badisay louis gonzales gonzales oo dhexdhexaadinaya ciyaartaas ayaa calaamad labaad oo hurud ah siiyey ciyaaryahan sergio ramos dhammaadkii ciyaarta markaas oo ka dhigtay in uu ciyaarta ka baxo sababtoo ah calaamad guduudan ayay noqotay hal kulan gudaheed marka laba calaamadood oo hurud ciyaaritooda la siiyo waxaase hadda real madrid ay doonaysaa inay raxsaan ka qaadato calaamada labaad ee hurudka la siiyey si ciyaaryahankaasi uu diyaar ugu noqdo kulanka ugu soo horreeya naadiga ay la dheeli doonto valencia hore real madrid waxaa uga maqnaa ciyaaryahan ronaldo isaguna 5 kulan hore loo ganaaxay idinta ciyaaraha dhegaystayaal waa nagaynta
aad ood umahadsanta jamaal axmed cusmaan oo ciyaaraha nala socodsiinay